mamalengi nayoki soni mamalengi paseki ngai Sofia lobi kuna yokozonga mboka bakotuna yo mamalengi oyena nini Sofia masolo ebisengo sonio lobi kuna yokozonga mboka bakotuna yo mamalengi oyena nini Sofia masolo ebisengo sonio.
Thank you.